baby mama, we napenda sana. Na enjoy vile mimi na wewe tunaendana. Achana na wanafiki kujibizana. Wanaona gere na kuchonga sana.
You are special for me.
Kula kiapo, we ni wangu na mimi ni wako. Raha na enjoy nyombacho. Tena wewe ndo habari ya mtima wanje. Unaringa umepima wambie. Tena nyongo mkali haini filigisi moyo mabandama bandama. Habari za michipu madanga nshacha. Hili kwa kazamani. Give me love, give me love, give me love.
Acute music.